vinyas. Kekwa story za kukwa, zija taina break. Zange zitola mtu yo, banabali kora zao. Otanyo mire vya muakia, kachabuke, kachabuke. Mkugeni vya muakia, kachabuke, kachabuke. So wetakyo kwenja, bila wasuwasi. Kusasula cash, kabiso bacheza. Bio ba wine, kaba kuiraguli ya meza. Biense mkuleta,
chekecha.
Zimba uzimbi, joga ujogi. Otatina wakwambuki. Kawaga sente yensenya, yoka. Tua kuri uni.
Kayu.
Tua kuri uni.
Eunu.
Tua kuri uni.
Kayu.
Mwaka hama katezi kumalikana, ukumula zanga zikuwe yongera. VIP otu kuzinyunyu sira, ganya maga, pedi maguja tukwevuka. Up down, downtown, twende tuloho, ransa ntukudia sente, hugura itoko. Bull each kucholi tree, newton ya effect, kawabe jamko, liyel kudiko iloko. Swag turn up, what do you operation? Kaine na wabe code, what do you operation? Girl in the VIP, what do you operation? Man in the bank, what do you operation? Zimba uzimbi. Joga ujogi, otatina wakwamuki. Kawaga sente yensenya, yoka. Tua kuri uni.
Kayu.
Tua kuri uni.
Eunu.
Tua kuri uni.
Kayu.
Tua kuri uni.
Eunu.
So wetakyo kwenja bila wasuwasi, kusasula cash, kabiso wacheza. Bio ba wine, koba kuiraguli ya meza. Biense mkuleta,
chekecha.
Much respect to one TT, try. Younger Don't D Hassan, young boy Zubairi. Bright Dume, larger for yourself. Simba uzimbi, joga ujogi. Otatina wakwamuki. Kawaga sente yensenya, yoka. Tua kuri uni.
Kayu.
It's DJ Jackie 256.
Many computer centers, weather for sad.